Yeah.
Lord, forgive us, so can I come back?
Rando.
I just woke up in the studio. Maisha ni tough on the fight. Sdiamki ya Insta, fuck all the comments and likes. Nipe tudundo mwanangu, you know what I'm like. Demu wako tabado ya amka vizuli tayari kashikisho mai. Hold up, wait, I just woke up in the booth walai. Nazifata nyuki na tafuta sali unikuti kizembe sikai. Nakaza gabuti piga mishi nyuti ni bookies of flight to Dubai. And I'm busy cooking na kabla sijala wa rappers. Pande zeto wakai, nilipe nisepe maskani bado na nidai. Afati kisa na tokia gadomu utaskefu na ungeaga na nai. Maswali megini ya kiwaki sijibu mwanangu kambwai wembwai. Bado niko busy daily na tafuta mkate wanona isi pombe ni chai. Mwanangu sifai, so usilete ungese. Kutuwa minipo na tafuta mchele ya nipaka unikute na wese. I got a couple of questions, nani kafungi ya mpepe. Mana uku studio tunaki wa shaga balani vipi tunese. I'm in the booth for real. Hivi na vatema moto niambie nani ya tenigusa for real. Maisha ya kuchapu na miniko nyuma squad minakusa for real. I gotta do this for real man. Paid all my dues, saving a bit in the pay all my bills. Mwanangu for real, so chuck you a pack on my top. I got some niggas laughing on my face la nyuma na nyombe ni gote. I got a feeling that they got a feeling kwa batu inabidwa ni ogope. Mimi uwa kampi kokote. Nimeamka studio kwa gusha madini na subiri muda ni okote. I need a moment.
I just woke up in the studio. I just woke up in the studio. I just woke up in the studio.
I just woke up in the Beamer. Simo kibao zisha hita. Misiko kama tisa, moshu tazani na pika. Kila dude likianguka wakika. Niko na bedo utazani na shingo jinsi na popiga hivyo vichwa. Na itajificha ka unaitajifichwa. Walificha ramani bado tukafika. Too many flows checking na mwagika. Kila nkiweka vitu vina jipa. Kuna. Yeah, machona na penda la mioyo inauma. I ain't got the time for the bullshit, no time for the drama, no time for the rumor. Cheki ambavo na changa karata, wanao wakibeto mepuno. Nimeagizo kulifanya jiji lisimame mwanangu, so shout out to Chuma. I need a body bag, most of these rappers probably dead. Wengine wajifanya ni wana shit, nah, they probably mad. Wakiniona ni yaji, utawaske mikwaje mwanangu. You got unafanya fanyaje, maujanje tupage huko lifikaje. Cause all of these rappers are lame. Wana kijue kikipaji, hata wabanaji. Ndumbo wapigaji, mchewe tumtaji. Bado mbaya zitatema, but I still ball and do it again. Cause kabla maskani mimi awaje ntuma mjini nikatafute pesa. My brother kitano alikwaga na ntuma shika dogo tafute pepa. Soke nikuta na suka mikeka. Yo kwa mjini sijaje weteka. Ila bado pisi mbaya za mjini zikiji changanya mwanangu na yeka. Cause I just woke up on a bed. Anadana nipenda. Tajibu badai kuna mali na kwenda.